dajimsafi.com.
I'm missing you. Do you think of me? Cause I think of you. But on a zita, all I see as angu is a little under for me. Oh, no, go on insomnia. Still a licato. Sita jifanya kwamba sijaathirika. Muso kwa chana, kweli umeniteza. Na jifanya jasiri la moyo na wewe seka. Semiri kwamba mapenzi na teketeza. Siku kusudia yale niya esema. Wala siku manisha. Kusemo kweli, bado na kupenda.
Do for you, baby. Omali chan wana kupenda daily. Love all day. Tena twahenda na pacha. No mana selewi ulienda wapi. Aya maisha bila we mtihani. Love oh I'll find you my love. Yeah. Bikonya kolo kolo. Kote mucho yo chunya dongo dongo. Aku yo kariti etie ago. Deti bire sanya mwalo. Ngolo, ngolo, andiko begi molo, molo. Kabergi yo chikiti yo nyakalolo. Amanyi pilo kinyi nyakamidhiambo. Nina wifu, wifu, unavo ni changanya. Medu, medula, mtu mzima na shanga. Umenishika mateka, my love.
Bado na kupenda.